You know, real life situation. Gotta stand for yourself, bro.
Exclusive from Afrofile.
Situation is a lie. Yeah, I know I'm dead. What's good?
Try on the big box.
Let's go. Nesinkade na pweda na mvela phone call. Ni music umumatu ini uza let's go. Osalemela pakati fakamo effort. Ulina talent elo idi pena limit kuzilanga na mumira. Man in the mirror nga tichite anakwanisa. Nane ninga kwanise. Nifuzipidi famo theni nochu sapofia. Ona ndiwe mwamuna kosa hivo mela feria. You got the buzz, once everybody pants. Opportunity kapwela voice wapasa chance. Do what you do. Chosa puma one, tika kutuma kufyalo ukankale munga nzunzu temptation ikapwera. Wamakana gigo nkala na vi confidence munga we alemba sugo. One time ni yaba java guy. Two time tizicha multiply.
Ati sembe, nezi mwana mungono. Na pressure si mfeka noti ivi vanko mungo they say.
Mwana wea gona mu street. Wea ziva chape soti ya karibo diapo sweet. Ni ya uja muzimai wene vana taba. Kumusi ya pampepo achai wana kazuba. Ni ya uja sister wene vana pasa mimba. Gai wake ama kolewa achoma muvirimba. Sazivo leta fred aziva chape simba. Yose akakolewa madamu wa matimba. Ni ya uja gai wea funa job. Haesa kupushinga inasira kale hope. Hapeze kaheka kairi wa museka bagai. Kupaya ko stress macha yako vikali but voice mumatu ini uzaviri che chichete kelo number one uizankala che.
One time ni yaba java guy. Two time tizicha multiply.
Ati sembe, nze mwana mungono. Na pressure si mfeka noti ivi vanko mno they say.
See you.